Anya leka pastanesh. Ni wana leka pastanesh. Ni anya leka pastanesh. Ni wana leka pastanesh. Ni anya leka pastanesh. Ni wana leka pastanesh. Ni anya leka pastanesh.
Iguala minga vil Loko uslava utachika mboko tri Veri matimba ya lao abaye misha endeka Milimone imi anagoti na kumbala Anatichi na kereke Anatichi na kereke Anatichi na kereke Nani pomile katele kaneshe Anatichi na kereke Anatichi na kereke Niko mile katele kaneshe Ana chichi na kereke
Ni wana leka pastanesh Ni anya leka pastanesh Ni wana leka pastanesh Ni anya leka pastanesh Ni wana leka pastanesh Ni anya leka pastanesh
Abangena kerekini Abangena kerekini Abangena kerekini
Ni anya leka pastanesh.